Education is a must. I read your ways of production.
Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Tole simbyo sasule balizi kudiza bwe baliziweza. Oba wana nti wazala bawavu bawavu nyonge mivule. Oba wana nti wazala bamanyi bamanyi nyo bachiwago. Basomese bafune amagezi balikola ebya magero. Twala bana basome guno mulembezi gwabatasoma. Twala bana basome bakuguke mu byonna bye twalemwa. Twala bana bayige bateseze gwanga likule. Balitindike ngende mpavu bali bayita kabazira. Tetuba wana nti wazala banene nyo ne batufukire mvubu. Boba bibita noba kuze chejo yona bili bayita mugalo. Baliza nyanga bali menye neso wanyi okunyiga kubenga kwa chigero. Gekede oh bakabala ne balinde kuba lwerija bejerekede baguma omusana ne begwaga mukama bawaniride ne bwezi bangudo za kuzimbibwa nga ba professional ne bwezi bantindo za kuwanyibwa nga ba kutuwa wana nti wazala banene nyo ne batufukire mvubu. Boba bibita noba kuze chejo yona bili bayita mugalo. Baliza nyanga balimenye neso wanyi okunyiga kubenga kwa chigero.
Ooh, teachers us today. Educate the youth today. Don't you wait another day. We are the children of today.